kushindwa si ulimi wangu. I'm more than a conqueror, kubabaika si ulimi wangu. I am the head and not the tail. I am he who dwells in the shelter of the Most High. Niko ndani ya shadow ya Almighty, kushindwa si ulimi wangu. I'm more than a conqueror, you is in me is greater. So much greater than mwenye yuko hapa duniani, and it's better, it's gonna get better. Kwani Jesus Christ yuko nami, na nikipi kitajanitisha? Son of the King na sikubahatisha, mawimbi akija kunitisha tisha. Jeshi la malaika wananyamazisha, na ameniweka rada kwenye mitego ya shetani. Nicheze mbali nayo kisha ni avoid, wadada waliangusha Suleimani. He's the only guaranteed satisfaction, my trust is in him. Na ileta design ya jam down, ina sisitiza the power of the tongue. Inaweza kill na inaweza bonga life. Utanielewa nikisema kushindwa si ulimi wangu. I'm more than a conqueror, kubabaika si ulimi wangu. I am the head and not the tail. I am he who dwells in the shelter of the Most High. Niko ndani ya shadow ya Almighty, kushindwa si ulimi wangu. I'm more than a conqueror, kushindwa si ulimi wangu. I'm more than a conqueror, kubabaika si ulimi wangu. I am the head and not the tail. I am he who dwells in the shelter of the Most High. Niko ndani ya shadow ya Almighty, kushindwa si ulimi wangu. I'm more than a conqueror, nina full armor, breastplate ya righteousness, kiuno mshipi wa ukweli nimesimama, tayari na the gospel of peace, mkononi ngao ya imani na kuvuna nafsi, ndiyo number one agenda. I mean his vine ya doing purpose, me if he seek the kingdom, kisha mengine atatenda. Si baba ishu la kile nimekosa, yetu amenitosha, nichungane na system isije nichocha. Tano maziki kuja, it's gonna get better. It's called the power of the tongue. Me tell you, no one said it will be easy. Shetani na mapepo wa wazani walishindwa, my angels are busy. Na Yesu mambo shwari, shindwa si ulimi wangu. I'm more than a conqueror, kubabaika si ulimi wangu.